Goncha Music.
Nimetokea nayo hiyo.
Here we go. Kila mti
Mshakala kashatanisha kwa eye. Steam zinalipi wajolete ni bye. Bang bayo uko kwenye anga say why.
Vamos.
Come baby come. Sunajua mina wewe dam. Mpaka wengino shawa poteza. Move no makete mina isogeza.
Hold up. Zigo kama limechorwa. Kikatika nasikia kunyora. Yo chaga zita umba wora.
Come again.
Hold up. Zigo kama limechorwa. Kikatika nasikia kunyora. Yo chaga zita umba wora.
Come to my bed.
Tundu wake umeamsha kila say.
Shani buruga uyu day.
Tundu wake umeamsha kila say.
Shani buruga.
Kamwambie atuliuka. Kamlete kama kiuka. Kamwambie atuliuka. Kamlete kama kiuka. Analiuwa na vilipsi.
Kila mtindo.
Mikono shika kwenye hipsi.
Kila mtindo.
Kibinda juu shika kete.
Kila mtindo.
Anauliza kiberiti.
Kila mtindo.
Nafika kati na kutana matutana. Hapande juu mara chini kachutama. Abdala kichwa wazi achimama. Haya mambo ni ya kima cha juu sana. Kama na vinya, mara napiga eh. Kama na weka, mara na minya eh. Kama na bana, mara na chia eh. Kama na nata, kama nataka eh. Come to my bed Come to my bed
Tundu wake umeamsha kila say.
Shani buruga uyu day.
Tundu wake umeamsha kila say.
Shani buruga
Kamwambie atuliukata. Kamlete kama kiukata. Kamwambie atuliukata. Kamlete kama kiukata.
Aika!
Come again.